Switch.
I know wo wo wo.
This is an album with Colossal.
I know wo wo wo.
Switch.
I know wo wo wo.
I'm me.
Yeah, safari yangu minawe. Tumevuka mabonde na milima.
Run.
Tena mapenzi yangu minawe. Wanyamaze kimya mina wajua.
Wanariati.
Mambo haya wahusu wanariati. Embu relax.
Yeah.
Nimekuweka kwa moyo relax.
No.
Oh, yeah, yeah. Benzi lako mlango fungu.